kweli undi kwelele mandi kengele yeah uningani ntombazane uzundi chonge nasemehlweni undi kwelele mandi kengele nalanto fumane andi moya Shelly Pesha
I'll be yours.